kanisa. Si uanza na maombi of course. Sifa kosi, Yesu ndo bossi. Na tukosi, tunajua sauce. Shetani machozi, machozi by force. Haya basi, na si lazima shash. We kuja church, kila Sunday ni bash. Hatuna haraka mzee, hatuna rush. Na hatuna pressure, hash baby hash.
Mbaya kabisa, nani ya kanisa. Nosababisha, nani ya nabisha. Atotomisa, antatanisha. By grace, we are here setting na disa. Manzeni God, wange nifana bad. Isi popa ni word, na is blood. Guy, woi. Bila God ingekuwa very bad.
Chachisha. 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 Bora ni style za kanisa. Chachisha. Chachisha.
Yeah, oto zitoke, hakuna kutundura. Volume imaintain, hakuna kupunguza. Kubo eka, ndio vitu napuuza. Usimind neighbor, hakuna kuunguza. Hakuna invoice, ngoji kualikwa. Kani kudansia gold, siogopi kuanikwa. Gospel tamu imepikwa, tukondit ni ndani, utadhani
tulishikwa. Kila siku nikirau, napiga devotion. Natambua mafuta, na sio lotion. Blessings and blessings, that's my portion. Na niko surrounded, approach with some caution. Tuko na sting off, gem gem. Na tuko solo ka Daniel kwa den den. Atuna ukatun, ben ten. Na tuko na power, na si kenjen.
Chachisha. Bora ni style za kanisa. Chachisha. 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 Bora ni style za kanisa. Chachisha. 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 Bora ni style za kanisa. Chachisha.